zetu swa majairika vama jiraka Elo futinga tuchetu wa chitwas Bebe swa mafuna so vama funa chape deli kututana tutana That's why ine niyo paga ha. Ine niyo paga ha. Banga kutiere bebe ni wofutaka Elo mwandio tika sana nza kupala jeka menaka kasi Kapasu weji nika kututa Iwo kulipe manje kani kulipe mnaza paziva That's why na kupasa hii manje 1, 2, 3, 4 Zasiri zaweka gai Iye nayo
Niza kupasa zikiri chikoki Na kutima kwanga
Paka tondo, pama vutika Kutiba bezecheka basi weti Ndiye mwamene
Kutiba bezecheka basi weti